waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
wararka caawana waxaa ugu waaweyn hay-adda daawooyinka ee dalkan Australia oo ansixisay isticmaalka tallaalka Oxford University AstraZeneca. Ra-iisul wasaaraha dalkan Australiana waxa uu ku dhawaaqay dib u eegid lagu sameeyo nidaamka loo maareeyo eedaha shaqaalaha ka shaqeeya baarlamaanka ay soo gudbiyaan. Hay-adda maamusha daawooyinka Australia ayaa ansixisay tallaalka shirkadda Oxford AstraZeneca in lagu isticmaalo dalkan Australia. Tallaalka ayaa ahba la yiri mid waxtar u ah dhammaan dadka da'da kala duwan, taasoo waddada u sii furaysa in shacabka Australia oo dhan la tallaalo ka hor dhammaadka sanadkan. Ra-iisul wasaare Scott Morrison ayaa sheegay in shacabka Australia looga baahan yahay inay kalsooni siyaan talaalka COVID-19.
The vaccine has met requirements for standards for safety, quality and efficacy and will be provided free to Australia.
Talaalkan waxa uu buuxiyay shuruudihii looga baahnaa ee dhanka amaanka, tayada iyo waliba waxtarnimada, waxaana si lacag la'aan ah lagu siin doonaa dhammaan shacabka Australia. Taas macnaheedu waxa weeye in Australia hadda ay haysato laba talaal oo labaduba ammaan ah waxtarna ah, ayuu yiri ra-iisul wasaaruhu. Hay-adda daawooyinka Australia ee loo soo gaabiyay TGA ayaa u ansixisay tallaal in loo isticmaalo dadka da'doodu ka weyn tahay 18, laakiin waxa ay sheegeen in go'aanka lagu tallaalayo dadka ka waaweyn 65 ay ku xiran tahay hadba qofka lagu tallaalayo. Shaqaalaha safka hore ee ka shaqeeya hoteelada dadka lagu karantiila ee Sydney iyo shaqaalaha caafimaadka ayaa noqon doona dadka ugu horeeya ee la tallaalo asbuuca soo socda, iyadoo New South Wales hadda ay gashay 30 maalmood oo isku xiga oo aan laga helin wax kaysa oo gobolka gudihiisa la isku qaadsiiyey. Wasiirka caafimaadka federaalka Greg Hunt ayaa sheegay in 240 xarumood oo dadka waayeelka lagu xanaaneeyo la geyn doono tallaalka asbuuca soo socda, taasoo ah, buu yiri, tallaabo horey loo qaaday oo lagu difaacayo dadka waayeelka ee dalkan Australia. Dhanka kalena, shacabka reer New South Wales ayaa hadda si xor ah ugu safri kara dhammaan gobollada dalka oo dhan oo uu ku jiro gobolka West Australia. Ra-iisul wasaare Scott Morrison ayaa sheegay in arrinta kufsiga gabar u shaqeyn jirtay xisbiga liberaalka ay tahay arrin indhaha hadda lagu furay, taasna macnaheedu yahay, ayuu yiri, in isbeddel lagu sameeyo baarlamaanka gudihiisa. Mr Morrison ayaa raaligelin rasmiya siiyey gabadhan u shaqeyn jirtay xisbiga liberaalka oo magaceeda la yiraahdo Brittany Higgins, isagoo ka raaligeliyey sida markii hore cabashadeeda loola dhaqmay 2019. Qoys Tamil ah oo ka dagaalamayay in loo tarxiilo dalka Sri Lanka, deganaana magaalada Bilawila ee gobolka Queensland, ayaa mar kale ku guuleystay dagaalka ay ugu jireen in bulshadii ay la noolaayeen mar kale dib loogu celiyo. Dhammaan xaakimada maxkamadda sare ee federaalka ayaa diiday racfaan dowladda federaalku ay qoyskan ka geysay maxkamadda. Go'aankan ayaa markaasi lagu ayiday go'aan hore oo maxkamaddu ay soo saartay, taasoo lagu ogaaday in Priya iyo Nades Murugabe oo ah gabar ay dhashay oo ku dhalatay Australia loo diiday ama laga hor istaagay in si cadaalada loogu xaqsooro markii ay codsadeen fiisa dalka ay ku joogaan, taasoo u ogolaan lahayd in loo ogolaado inay dalka joogaan. Aaron Malwagunum oo ka tirsan golaha qaxootiga ee Tamilka ayaa ku baaqay in qoyskan laga sii daayo xerada ay ku xiran yihiin hadda oo ah Christmas Island. Aad baan ugu faraxsanahay in maxkamaddu ay ayiday go'aankii maxkamaddii hore ee April 2020. Tan macnaheedu ayaa wuxuu yahay in qoyskan aan hadda loo tarxiili karin Sri Lanka. Caruurtan dhibaato badan ayay soo mareen, ayuu yiri, waxaana la gaaray waqtiga ay dowladdu ka sii dayn lahayd xeradaasi oo ay bulshadooda ku dhex sii dayn lahayd si ay ula noolaadaan. Victoriana waxa ay ka fiirsanaysaa inay sameyso qaab cusub oo dadka loo karantiilo oo ka duwan nidaamka hoteelada dadka lagu karantiilo ee hadda ka jira magaalada Melbourne bartamaheeda. Premierka gobolka Daniel Andrews ayaa sheegay in saraakiil sarsare oo dowladdiisa ka tirsan ay hadda fiirinayaan xarun cusub oo ka baxsan bartamaha magaalada Melbourne. Dhanka kalena, laba kays oo cusub oo bulshada gudaheeda laysugu gudbiyey ayaa laga helay gobolka. Mr. Andrewna waxa uu sheegay in gobolku hadda uu ku jiro waddadii saxda ahayd ee lagu soo afjari lahaa bandowga saaran marka la gaaro Barito oo Arbaca. Labada kays ee cusub ee gobolka laga helay ayaa ah dadka la deganaa dad hore xanuunka looga helay oo iyaguna xiriir la lahaa xanuunka ka dilaacay hoteelka Holiday Inn. Dadka halkaasi ka qaaday oo hadda gaaray 19 qof. Labada qof oo kale ayaa ah dad dalka dibadiisa ka yimid oo hoteelka ku jira.
Madonaysa sheekooyinkan oo kale ka dhageyso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.